polisi yeduka munda mugwanga Uganda esabye abakoze sengudo kakasanti ababera bulindala atira balemo kuvugeza ekimama okuvuga endima ko tadokta kubera bonero wa kongudo kigena kuteka bulambu abayizi abatandika ona korencha mukati abaga kutandika ronda korencha rusomo rusoka mu mwaka 2026 rwebi ensoma eranga bizi bagenda kudda ku masomero nola kubadenga makusokera dala ngatuna bagena mukukulonda ministry yenjigeza nimizanyo munda mugwanga bate kaunge nakozo mwezi 2 lolugenda kubera rusomo rutandika mwaka guno era mwezi ogwa January wabula ne bongeza kutusanga nakozo mwezi 10 omwezi gwa kubiri oluvanyuma lw'okukitegeera nti okuddamu kwa bayizi kwalitataaganya enteekateeka z'ebyokulonda kati lwolunaku olwenkya abayizi bagenda okuba nga badda ku ssomero okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka munda mu ggwanga lyaffe Uganda Michael Kananula agamba nti abayizi bagenda kuba batambula mu kaseera kano abo bonna abavuzi basanidde okukakasa nti babeera bayegendereza bagoberera obubonero bw'oku nguudo ate era bakakasa nti obulamu bw'abayizi tebuli mu katyabaga.